Imbono yabanye abantu ikakhulukazi uma ishiwe ngokunamandla okuvamisa ibe njalo kulezi insuku. Ibukeka sengathi ivala ngci iqiniso likaNkulunkulu. Ongagcina kusezingeni lokuthi ukholo lomKristu ongakaqini ukhakhaye. Lungabonakala selehle esikalini. Angiqale ngibingelele ngibamukele futhi engosini yethu eFresh ngusibonelo bithi wakangema ongomlomo kaBenedict weChristian Networks. Enye ingxenye enkulu eyizathisa lokho ngokuyiphatha kabi okudla amagalane, umhobholo novuco oluningi oluba senhlizweni. Ngivumele ngikusho njengoba kuyilokho kuyikho. Izono sezenziwe zayimpilo ejwayelekile isikhathi esiphila kuso, saphendwa kahle zabukeka. Angithi phela uSathane uzenza ingelosi yokukhanya, kanti uthi lala lilaza ngizokwengula. Lokhu sekube nomthelelo omkhulu kumaKristu olusukele ngakaqini ukhakhayi kuwo. Ngangafunda lokhu lusukulumbe, angazi ukuthi ubani wayibhale le nkulumo. Kodwa ngesho ngilokhu ngiqhubeka ngikuthola kule iqiniso. Ubhalathi, sisesigabeni la khona kubuKristu abantu abanandaba noma ungakugcizelela ngeBhayibheli okushoyo imizwa yabo, intshisekelo nemizwa yenhliziyo kunyathela ibhalo. Akunandaba nezikushoyo. Abamlandela uKristu balandela umina. Nako ngingakubuza ukuthi kungokwezinga elingakanani kuwe ukwenziwa kwesono sibe impilo ejwayelekile nje emphakathini, kube lifestyle nje emnandi, osekwenza ukuthi nawe washenxa eqinisweni nasezweni likaNkulunkulu. Ngoba Isaiah 40 verse 7 no 8, utshani buyabuna, imbali iyavuthuluka, ngokuba umoya kaJehova uyaphephetha kukho. Impela abantu bawutshani, utshani buyabuna, imbali iyavuthuluka, kepha izwi likaNkulunkulu wethu lime kuze kube phakade. Sihlobo sami, yazi lokhu, iBhayibheli alisebenzi njengeFacebook la khona olike beyinto esemqoka ukuyikala influence yamandla akho. Izwi likaNkulunkulu liliqiniso, kungakhathalekile ukuthi ukuxega kweyimilo nenkambo neyindlela zokuyiphatha sekwedlule kangakanani. Futhi akukhathalekile ukuthi siyavumelana nalo noma qha. Ngiyazi ukuthi lokho akukho lula, akukho ntofontofo futhi akuvelele. Kodwa xwaya, uSathane uza kuwe embathise kwengelosi yokukhanya ngaloko uthi ukhohliseke. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liFresh namhlanje, okuyithola devotional fresh insuku zonke. Cofocofo nansi WhatsApp number yethu 067 706 0077. Angikuphindele 067 706 0077.